At the age of 40, a man of...
Lapho isineminyaka engu-40, indoda ethile yasebukhosini baseGibhithe iba umalusi. Ngemva kweminyaka engu-40, lo umalusi ushiya izimvu eluse abantu, esizwe esiyizigqila esinezigidi zabantu. Lo malusi oneminyaka engu-80, uMose. Ukhulula abantu bakwa-Israyeli esandleni senkosi enonya iGibhithe. Ngemva kweminyaka engaphezu ka-200 behlala kulelizwe. Ngesikhathi uMose eneminyaka engu-40 ubudala, wayecabanga ukuthi wayekufanelekela ukukhulula abantu bakubo ekugqilazweni iGibhithe. Wakubonisa kanjani lokhu? Wabona isigameko esingenabo nhlobo obulungisa. Wabona owaseGibhithe eshaya omunye wabafowabo ongumHebheru. Wahluleka ukuzibamba, ngakho wabulala owaseGibhithe wamfihla esihlabathini. Lapho umfundi ongumKrestu uStefane Paula ngalokhu wathi, wayecabanga ukuthi abafowabo bayoqonda ukuthi uNkulunkulu wayebanika insindiso ngesandla sakhe. Kodwa abazange bakuqonde lokho. Abantu bakubo bambiza ngombulali. Esaba ukuthi uzobulawa, uMose wabaleka eGibhithe wanqamula ihlane waya kwaMidiyani. Phakathi naleyo minyaka engu-40, uMose wayezohlakulela ukubekezela. Obumnene, ukuthobeka, ukuzithiba, nekhono lokulinda uJehova. Ubani kithi ongakaze abhekane nezinselele ezifana nezikaMose? Kuke kwadingeka yini sinqobe amahloni noma singasivumeli isiqhwaga sidlale ngathi? Senze njani lapho singaphathwa ngobulungisa noma siphikiswa umndeni noma uhulumeni? Engabe siphelelwa isineke njengoba silindele uJehova ukuba alungise izinto? Noma ingabe sizethemba thina kakhulu, bese simethemba kancane uJehova? Uma kunjalo, singafunda isifundo sokukhuthazela kuMose. Masiqale ngokufunda Exodus isahluko 3, verse 1-10.
UMose waba umalusi womhlambi womkhwa wakhe uJethiro, umpristi wakaMidiyani. Lapho iqhuba umhlambi eyohlangothini lwehlane olungasentshonalanga, ekugcineni wafika entabeni kaNkulunkulu weqiniso eHorebe. Khona-ke ingelosi kaJehova yabonakala kuye elangabini lomlilo phakathi kwesihlahla somunga. Njengoba iqhubeka ibuka, bheka, isihlahla somunga sasivutha umlilo, kodwa singashi. UMose wathi,
"Ake ngiphambuke ukuze ngihlole lesi simanga. Ukuthi kungani lesi sihlahla somunga singashi?"
Lapho uJehova ebona ukuthi uphambukile ukuze ahlole, ngaso leso sikhathi uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla somunga wathi,
"Mose! Mose!"
Yena wathi,
"Ngilapha."
Khona-ke wathi,
"Ungasondeli lapha. Khumula izimbadada zakhe ezinyaweni zakho. Ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele."
Waqhubeka wathi,
"NginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe."
Khona-ke uMose wafihla ubuso bakhe, ngoba wayesaba ukubheka uNkulunkulu weqiniso. UJehova wanezela,
"Ngokuqinisekile ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Futhi ngikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yalabo ababacindezela ngomsebenzi. Ngoba ngibazi kahle ubuhlungu ababuzwayo. Ngiyehla ukuze ngiyobakhulula esandleni sabaseGibhithe, futhi ngibakhuphule baphume kulelozwe, ngibayise ezweni elihle nelibanzi, ezweni eligeleza ubisi noju endaweni yamaKhanani, namaHedi, nama-Amori, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi. Bheka, ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli kufikile kimi, futhi ngikubonile nokucindezela abaseGibhithe ababacindezela ngakho. Manje, woza ngikuthume kuFaro, ukhiphe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe."
UMose wayesethunywa uNkulunkulu-ke manje. Sasesifikile isikhathi sikaJehova sokhulula abantu bakhe. Sase sifikile isikhathi sokuba uMose abe umholi oqotho ongaphila amandla. Wayizosamukela yini lesi sabelo. Isabelo ayijahe kangaka kusenza eminyakeni engu-40 ngaphambili eGibhithe. Masiqhubeke nale ndaba yeBhayibheli ku-Exodus sahloko 3 verse 11 ka-22.
Nokho, uMose wathi kuNkulunkulu weqiniso.
Ngingubani mina ukuthi ngaya kuFaro futhi ngikhiphe abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe?
Wathi,
yingoba ngizoba nawe. Futhi lesi sibonakaliso kuwe sokuthi yimi engikuthumile. Ngemva kokuba usubakhiphile abantu eGibhithe, niyokhonza uNkulunkulu weqiniso kulentaba.
Noma kunjalo, uMose wathi kuNkulunkulu weqiniso,
ake ngithi sengifikile kubantwana bakwa-Israyeli futhi ngathi kubo, uNkulunkulu okhokho benu ungithume kini. Bona bathi kimi, ngubani igama lakhe? Ngizothini kubo?
Kulokho uNkulunkulu wathi kuMose,
ngiyoba yilokho engiyoba yikho.
Futhi wanezela,
yilokho ozokusho kubantwana bakwa-Israyeli. Ungiyoba yikho, ungithume kini.
Khona-ke uNkulunkulu wabuye wathi kuMose,
yilokho okumele ukusho kubantwana bakwa-Israyeli. UJehova, uNkulunkulu okhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isa, noNkulunkulu kaJakobe, ungithume kini. Yileli igama lami kuze kube nini nanini, futhi lesi yisikhumbuzo sami esizukulwaneni ngesizukulwane. Wena, hamba, uqoqa amadoda amadala kwa-Israyeli. Uthi kuwo, uJehova uNkulunkulu okhokho benu, ubonakele kimi. UNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka, nokaJakobe. Ethi, nakanjani, ngizobhekisa ukunaka kini, nakulokho kwenziwa kini eGibhithe. Ngakho ngithi, ngizonikhuphula, nginikhiphe ekuhlushweni ngabaseGibhithe. Nginiyise ezweni lamaKhanani, namaHeti, nama-Amori, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi, ezweni eligeleza ubisi noju. Ngokuqinisekile, azolilalela izwi lakho, futhi kumele uye enkosini yaseGibhithe, wena namadoda amadala kwa-Israyeli. Nithi kuyo, uJehova uNkulunkulu wamaHebheru uthintene nathi, futhi manje, siyacela, sifuna ukuthatha uhambo lwezinsuku ezintathu, siye ehlane, sifuna ukwenzela uJehova uNkulunkulu wethu umhlatshelo. Mina, yebo mina, ngazikahle ukuthi inkosi yaseGibhithe ngeke ininike imvume yokuba nihambe, ngaphandle kokuba kungesandla esinamandla. Futhi kuzodingeka ngelula isandla sami ngilishaye iGibhithe ngazo zonke izenzo zami ezimangalisayo, engizozenza phakathi kwalo. Ngemva kwalokho izonikhipha, futhi laba bantu ngiyobanika umusa emehlweni abaseGibhithe. Ngokuqinisekile, ngiyothi lapho nihamba, ningahambi nilambatha. Yilowo nalowo muntu wesifazane kumelwe acele kumakhelwane wakhe nakowesifazane ogogobela endlini yakhe izinto zesiliva nezinto zegolide neziphuku, nizithwese amadodana namadodakazi enu. Kumelwe nibaphundle abaseGibhithe.
Yeka ushintsho olukhulu olwenzeke kuMose eminyakeni ngu-40. USengumose ohlukile. Usengumuntu ongaqiniseki nonamahloni, useyangabaza ukuthi angakwenza lokho uJehova athi akakwenze. Ucabanga ukuthi umsebenzi awunikiwe ungaphezu kwamandla akhe. Kufana nokuthi uthi, cha bobo, ngicela ungayenzisi mina lento. Awusifake esicathulweni sikaMose. Wakwanikezwa isabelo wawunomuzwa ukuthi singaphezu kwamandla akho. Kodwa uyaqhubeka usenza. Umthandazo suka enhliziyweni uyakusiza, ube nokuzethemba, uyalalela. Kuthiwani ngoMose? UJehova umqinisekisa ngokuthi athi, ngizoba nawe. Noma kunjalo uMose usemanqikanqika. Engabe uzophonsa ithawula, acele uJehova athole omunye ozosenza. Phawula kusho Exodus sahluko 4 verse 1 kuya-9.
Nokho, uMose ephendula wathi,
kodwa-ke ngithi abangikholelwa futhi abalilaleli izwi lami, ngoba bazothi, uJehova kazange abonakale kuwe.
Khona-ke uJehova wathi kuye,
yini le esesandleni sakho?
Yena wathi,
Induku.
Wathi,
Iphonse phansi.
Ngakho wayiphosa phansi. Yaba inyoka. UMose wayibalekela. Manje uJehova wathi kuMose,
Yelula isandla, uyibambe ngomsila.
Waselula isandla sakhe, wayibamba, yaba induku entendeni isandla sakhe. UNkulunkulu wabe esethi,
Ukuze bakholwe ukuthi uJehova, uNkulunkulu wokhokho babo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, ubonakele kuwe.
UJehova wabuye wathi kuye,
Ngicela ufake isandla sakho emphecweni ongenhla wengubo yakho.
Wasifaka isandla sakhe emphecweni ongenhla wengubo yakhe. Lapho esikhipha, bheka, isandla sakhe sasishaye ngochoko sifana neqhwa. Ngemva kwalokho wathi,
Buyisela isandla sakho emphecweni ongenhla wengubo yakho.
Wasibuyisela isandla sakhe emphecweni ongenhla wengubo yakhe. Lapho esikhipha emphecweni ongenhla wengubo yakhe, Bheka, sasiphilile, sinjengayo yonke enye inyama yakhe. Wathi,
Uma bengakholelwa, futhi bengalilaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, nakanjani balikholelwe izwi lesibonakaliso sakamuva. Noma kunjalo, kuyothi uma bengazikholelwa ngisho nalesi sibonakaliso sezimbili, futhi bengalilaleli izwi lakho, khona-ke kuyomele uthathe amanzi emfuleni Nayili uwachithe emhlabathini owomile. Amanzi oye wathatha emfuleni Nayili, ngokuqinisekile ayoba igazi emhlabathini womile.
UMose udinga ukuqinisekiswa. Ngakho uJehova unikeza uMose izibonakaliso ezintathu, hhayi esisodwa, ukuze abonise amadoda amadala ubufakazi bokuthi usekelwa uJehova. Ubufakazi obunamandla lobo. Kuyaqala ngqa ukuba umuntu anikwe amandla okwenza izimangaliso. Njengoba sonke isahluko 4 sika-Exodus sibonisa, uMose uzizwa engafaneleki ukukhuluma noFaro, okhala ngokuthi unolimi olunensayo. Aze acele uJehova ukuba angawuniki yena lo msebenzi. UJehova uyamsiza. UJehova umisa u-Aaron ukuze akhulumele uMose. Bobabili baya kuFaro. Lalela abakutshela uFaro ku-Exodus isahluko 5 verse 1 kaku-9.
Kamuva uMose no-Aaron bangena bathi kuFaro.
Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo. Mukisa abantu bami ukuze bangigubhele umkhosi ehlane.
Kodwa uFaro wathi,
Ungubani uJehova ukuba ngilalele izwi lakhe ngimukise u-Israyeli? Angimazi inhlobo uJehova. Futhi ngaphezu kwalokho, ngeke ngimukise u-Israyeli.
Nokho baqhubeka bathi,
UNkulunkulu wamaHebheru uthintane nathi. Siyacela, sifuna ukuthatha uhambo lwezinsuku ezintathu siyehlane siyokwenzela uJehova uNkulunkulu wethu umhlatshe. Ngaphandle kwalokho angase asishaye ngesifo esomshabhuqe noma ngenkemba.
Inkosi yaseGibhithe athi kubo,
Kungani? Wena Mose no-Aaron, niyeke isabatha imisebenzi yabo. Hambani niyothwala imithwalo yenu.
Futhi uFaro waqhubeka wathi,
Bheka, abantu beze baningi manje, kodwa nina niyabayekisa ukuthwala imithwalo.
Ngokushesha ngalolo suku, uFaro wayalaba becindezela abantu ngomsebenzi, kanye nesikhulu zabo wathi,
Ningabe nisababuthela abantu utshani bokwenza isitini njengangaphambili. Bona ngokwabo mabahambe bazibuthela utshani. Ngaphezu kwalokho, nizobanqumela inani elifanayo lezitini ezifunekayo abebezenza ngaphambili. Ningalokothi nibanciphisele, ngoba bayavilapha. Yingakho bekhala bethi, sifuna ukuhamba, sifuna ukuyokwenzela uNkulunkulu wethu umhlatshelo. Umsebenzi mawube nzima phezu kwabantu, basebenze futhi bangawanaki amazwi angamanga.
UFaro uphikisana noJehova ngokuchwensa. Uthukuthelela amaHebheru. Abantu nabo bathukuthelele uMose, basola yena ngobunzima abakubo. UMose uyabazwela abantu. Abuze uJehova, ungithumeleni? Ngesineke uJehova unikeza uMose umyalezo oqinisa idolo, oqala ku-Exodus isahluko 6 verse 1.
Ngakho Jehova wathi kuMose,
manje uzokubona engizokwenza kuFaro. Ngoba uye wawumukisa ngenxa yesandla esinamandla, futhi uye waqosha ezweni lakhe ngenxa yesandla esinamandla.
UNkulunkulu waqhubeka wakhuluma noMose wathi kuye,
NginguJehova. Ngangivame ukubonakala ku-Abrahama, u-Isaka noJakobe njengoNkulunkulu umninimandla onke. Kodwa ngokuphathelene negama lami elithi Jehova angizazisanga kubo. Futhi ngamisa isivumelwano sami kanye nabo sokubanika izwe laseKhenani, izwe abagogobala kulo. Futhi mina, yebo mina, ngikuzwile ukububula kwabantwana bakwa-Israyeli abaseGibhithe ababagqilazayo. Futhi ngiyasikhumbula isivumelwano sami. Ngakho-ke yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi nginguJehova, futhi ngokuqinisekile ngizonikhipha ngaphansi kwemithwalo esindayo yabaseGibhithe, nginikhulule ekugqilazweni yibo, futhi impela ngizonophula ngengalo eyeluliweyo nangezahlulela ezinkulu. Ngokuqinisekile ngizonithatha nibe yisizwe sami, futhi impela ngizoba uNkulunkulu kini, futhi nizokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu onikhipha ngaphansi kwemithwalo esindayo yaseGibhithe. Futhi ngokuqinisekile ngizoningenisa ezweni engaphakamisa isandla sami ngafunga ukuthi ngiyolinika u-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Impela ngizonika lona njengento okumelwe ibe ngeyenu. NginguJehova.
Encazelo yegama likaJehova isiqinisekiso sokuthi uzobakhulula abantu bakhe. Ngakho uMose akaphela amandla. Ulalela uJehova, yena no-Aroni balungela ukuphinde baye kuFaro. Masifunde Exodus sahloko 7 verse 1 ngeke 7.
Ngakho uJehova wathi kuMose,
bheka, ngikwenze uNkulunkulu kuFaro, futhi u-Aroni umfowenu uzoba umprofethi wakho. Wena uzokhuluma konke engizokuyala ngakho. U-Aroni umfowenu nguye ozokhuluma noFaro, futhi uzobamukisa abantwana bakwa-Israyeli ezweni lakhe. Kepha mina ngizovumela inhliziyo kaFaro ibe isijaka, futhi ngokuqinisekile ngizozandisa izibonakaliso zami nezimangaliso zami ezweni laseGibhithe. UFaro ngeke anilalele, futhi kuzodingeka ngibeke isandla sami phezu kweGibhithe ngikhiphe amabutho ami, abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. Ezweni laseGibhithe ngizahlulela ezinkulu. AbaseGibhithe bayokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova lapho ngelulela iGibhithe isandla sami, futhi impela ngizobakhipha abantwana bakwa-Israyeli phakathi kwabo.
UMose no-Aroni benza njengoba uJehova bayalile. Benza kanjalo nje. UMose wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, u-Aroni eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nantathu ngesikhathi sokukhuluma kwabo noFaro.
Manje uMose angaqiniseka ngokuthi uJehova uzomsekela ngoba wenza izinto ngendlela kaJehova nangesikhathi afuna zenzeke ngaso. UJehova usezosebenzisa izinhlupho eziyishumi ukuze aphoqe uFaro ukubalalele. Lezi zinhlekelele zizoveza ukuthi ubukhosi bukaJehova bungokoqobo nokuthi ufanelwe ukukhulekelwa. Lezi zinhlupho zizodalula nokuthi onkulunkulu bamanga baseGibhithe abalutho, bayinto engekho. Izinhlupho ezintathu zokuqala zishaya abaseGibhithe namaHebheru. Kodwa izinhlupho ezisikhombisa ezilandela lezo aziwathintanga nokwathinta amaHebheru, okubufakazi bokuthi uJehova angabahlukanisa abakhuleli bakhe futhi abavikele uma bengayeki ukumethemba. Manje masibukezele izinhlupho eziyishumi eziku-Exodus isahluko 7 verse 14 kuya kwisahluko 11 verse 10. Inhlupho yokuqala, amanzi aphenduka igazi. Inhlupho yesibili, amaxoxo ahlasela izwe nemizi. Inhlupho yesithathu, izinsensane zihlupha abantu nezilwane. Inhlupho yesine, izibawu zintinyela abaseGibhithe kuphela. Inhlupho yesihlanu, imfuyo iyafa. Inhlupho yesithupha, abantu nezilwane baba namathumba. Inhlupho yesikhombisa, isichotho sihlasela abantu, izilwane nezitshalo. Inhlupho yesishiyagalombili, izinkumbi zidla zonke izitshalo ezishiywe isichotho. Inhlupho yesishiyagalolunye, obumnyama obukhulu bumboza iGibhithe izinsuku ezintathu. Inhlupho yeshumi, kubulawa amazibulo abantu nezilwane. UFaro ubona izibulo lakhe selishonile. Ozwa kuqhuma isililo ezindlini zabo bonke abaseGibhithe ngoba bebona amazibulo abo eseshonile. Ngokushesha, ubiza uMose no-Aroni abatshele ukuba bahambe masinyane. Engabe inhliziyo kaFaro izothamba. Asizwe impendulo ku-Eksodo isahluko 14 verse 5 kuya 10.
Kamuva kwabikwa enkosini yaseGibhithe ukuthi abantu babalekile. Ngase lesi sikhathi, inhliziyo kaFaro kanye nezinceku zakhe yashintsha ukuqondene nabantu, bathi,
"Yini lesiyenzile ukuba simukise ama-Israyeli angabe saba izigqila zethu?"
Ngakho walungisa izinqola zakhe zempi, futhi wahamba nabantu bakhe. Wathatha izinqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo, nazo zonke ezinye izinqola zaseGibhithe, kukhona amaqhawe phezu kwaleyo naleyo kuzo. Kanjalo uJehova wayiyeka inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe ukuba ibe isijaka. Wabasukela abantwana bakwa-Israyeli. Kuyilapho abantwana bakwa-Israyeli bephuma ngesandla esiphanyisiweyo. AbaseGibhithe bawasukela, futhi wonke amahashi kaFaro ezinqola, namabutho amahashi, namabutho akhe embi abafica ngesikhathi bekanse ngasolwandle, ngasePhi-Hayirothi, phambi kweBhalizefoni. Lapho uFaro esondela, abantwana ba-Israyeli baphamisa amehlo, futhi bheka, AbaseGibhithe babebalandela. Abantwana ba-Israyeli besaba kakhulu, baqala ukukhala kuJehova.
Engabe uJehova uzokuzwa ukukhala kwabo. Masifunde u-Eksodo isahluko 14 verse 13 kaku 31.
Khona ke uMose wathi kubantu,
"Ningesabi. Yimani niqine, nibone insindiso kaJehova azonenzela yona namuhla. Ngoba labantu baseGibhithe nibabonayo namuhla, ngeke nibabone futhi. Lutho, ngeke niphinde nibabone. UJehova ngokwakhe uzonilwela. Nina nizothula."
UJehova manje wathi kuMose,
"Kungani lokhu ungikhalela? Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli uthi kufanele badilize amadlangala. Wena, phakamisa induku yakho, welulele isandla sakho phezu kolwandle, ulihlukanise phakathi, ukuze abantwana bakwa-Israyeli badabule ulwandle emhlabathini owomile. Kepha mina, bheka, ngivumela inhliziyo zabaseGibhithe ukuba zibe izijaka, ukuze bangene babalandele futhi ngizitholele inkazimulo ngoFaro, nawo wonke amabutho akhe empi, izinqola zakhe zempi, namabutho akhe amahashi. AbaseGibhithe bazokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova lapho ngizitholele inkazimulo ngoFaro, izinqola zakhe zempi, namabutho akhe amahashi."
Khona ke ingelosi kaNkulunkulu weqiniso eyayihamba phambi kwekamu lika-Israyeli yasuka yaya emva kwabo. Nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Ngakho yaba phakathi kwekamu labaseGibhithe nekamu lika-Israyeli. Ngakolunye uhlangothi yaba yifu kanye nobumnyama. Ngakolunye uhlangothi yayilokhu ikhanyisa ebusuku. Futhi la maqembu awasondelananga ubusuku bonke. Manje uMose welulela isandla sakhe phezu kolwandle. UJehova waqala ukuhlehlisa ulwandle ngomoya wasempumalanga onamandla ubusuku bonke. Waguqula ulwandle lwaba umhlabathi owomileyo, futhi amanzi ayihlukaniswa phakathi. Ekugcineni, abantwana bakwa-Israyeli badabula ulwandle emhlabathini owomileyo. Amanzi udonga kwesokunene sabo nakwesokunxele sabo. AbaseGibhithe babalandela, futhi wonke amahashi kaFaro, izinqola zakhe zempi, namabutho akhe amahashi, bangena bebalandela, bangena phakathi olwandle. Kwathi ngomlindo wasekuseni, uJehova walunguza ikamu labaseGibhithe esensikeni yomlilo nefu, waliphithizelisa igama labaseGibhithe. Wayelokhu ekhumula amasondo ezinqoleni zawo. Zahamba kanzima. AbaseGibhithe bathi,
"Masibaleke singalokothi sithintane no-Israyeli. Ngoba ngoqinisekile uJehova uyamlwela kwabaseGibhithe."
Ekugcineni uJehova wathi kuMose,
"Yelulela isandla sakho phezu kolwandle, ukuze amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe, izinqola zabo zempi namabutho abo amahashi."
Ngaso leso sikhathi, uMose waselula isandla sakhe phezu kolwandle. Olwandle lwaqala ukubuyela esimeni salo esivamile lapho sekusa. Sonke leso sikhathi abaseGibhithe babelibalekela, kodwa uJehova wabathuntuthela phakathi olwandle abaseGibhithe. Amanzi ayelokhu ebuya. Ekugcineni, azimboza izinqola zempi namabutho amahasha awo wonke amabutho kaFaro empi ayengene olwandle ewalandela. Akukho ngisho noyedwa phakathi kwawo owasala. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomile phakathi olwandle. Futhi kuwo, amanzi aba udonga kwesokunene sawo nakwesokunxele sawo. Kanjalo ngalolo suku uJehova wamsindisa u-Israyeli esandleni sabaseGibhithe. Futhi u-Israyeli wababona abaseGibhithe befile ogwini lolwandle. U-Israyeli wasibona isandla esikhulu uJehova sisebenzisa kwabaseGibhithe. Abantu baqala ukumesaba uJehova nokuba nokholo kuJehova nakuMose inceku yakhe.
Engaba amaHebhero ayajabula ngokuthi akhuthazelile azabona uJehova wasindisa? Yebo, avele ayicula ngenjabulo ingoma yokunqoba. Ake niwalalele njengoba ecula. Nani ningasukuma nicule kanye nawo. Engoma 149, isho lokho okuku-Exodus isahluko 15 verse 1 ka 21. Oma ningakwazi ukusukuma, masisukume sicule ingoma 149. Ngicela nihlale phansi. Le ndaba esanda kuyifunda ibonisa ngokucacile indlela uJehova asebenzisa ngayo amandla akhe futhi isixwayiso kunoma ubani omelana naye. Ngakho yini esifunda kule ndaba yeBhayibheli? Ukuthi amaHebhero ahlupheka eGibhithe futhi uJehova wakhulula kubufakazi obuqinile bokuthi nakanjani uJehova uzosikhulula ezweni likaSathane. Lapho kubonakala sengathi izinkinga zokuphila zikuvalele khoneni, ongalilahli ithemba, uNkulunkulu wahlukanisa ulwandle olubomvu angakuvulela indlela yokuphunyuka nawe. Uma phakathi nosizo olukhulu oluzayo ozizwa ucindezelwa amabutho kaSathane, khumbula ukukhuthazela kuze kube sekupheleni. UJehova uyokwenzela indlela yokuphunyuka wena nabo bonke abakhulekeli bakhe abangalilahli ithemba.
Don't give up.